the music for the beauty. All of the Kabuluji is so pretty. Chameleon deep and the beauty.
My bottom of the cock when I'm eating.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Ata chuki zako wacha na mafiti na shake. Ata bali zako getulia no tuzina. Oh yeah. Chiono jacket in a bedding I say.
Kabaka janja
checho
alikutia we bali kusanga
checho
lola bise lokalwe chikwata
checho
lobesa sedume neba kabata.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later.
Chida kechivanga, umubiri mundanze binsakatanga. Nzinira kumubiri cause we na yanga.
Kukube chidonge chikubanga kaganga.
Shake, wine, shine, uva. Ataina mane waku kwa takuluva. Otandika dansi pate nekula. Na walipiza bakodo zisumulula.
Kumalu good, everything good. Olavi kaburu nje donkuwa chidalu. Moja kuja zangi nganzi kuwa chidalu. Kuwa mutima kwa mwe wa kuwa bam bam bam.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later.
Kuwade nyumba dosula kubongo bongo. Buti epiko kila kutango tango. Changu kuwepu za bunga wa Kongo. Indosa nyusumu wala anyumize chidongo.
Umaluku everything good. Olavi kaburu nje donkuwa chidalu. Oja kule zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mtima kwangi wakuwa mba.
Bonto sound.